na vibe mimi kichwa kimeloa na moyo wangu mimi umejawa furaha oh yeah jamani mimi mwenzenu siwezi lala bila mtungi nikikosa mapesa bebe wangu na mweka bondi mana mitungi na noga sana kuzijata soda kichwa changu ya neke na ngova selewi nina ngova mwenzenu nina ngova jamani nina ngova kichwa changu ya neke na ngova selewi nina ngova
Mpaka mirongi kanyagia Mtafute wa kumkumbatia Mpaka supu ingangania
Tili money, tili money
Baibu
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 Kucho, 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 kucho
Pika,
pucho, pucho, pucho
Kucho, 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 kucho Pika, pucho, pucho, pucho
Jamani nina ngova Kichwa changu ya